carry any lead. No, not no more. Biko po chapu kamezie bere nke si n'ime mmụọ
ochukwu kibeza n'ugbo chineke
biko
Keep it, I know.